sana but none like you wengine wako wazuri but not as you sera za kutugawa zipo nyingi bu lakini nidhamu yanirejesha kwako tu
kuna wengi umeona but none like me
wengine wako wazuri but
none like me
sera za kutugawa zipo
nyingi bu
lakini nidhamu yanirejesha kwako tu sitakuacha wewe mami through the ups and downs you must stick by me See your city be a meant to be I don't need no other queen standing next to me You ni wewe Hakuna mwingine kama wewe Malkia wangu we Nakutaji wewe ndo niendele Baby ndo niendele Wewe Hakuna mwingine kama wewe Malkia wangu we Nakutaji wewe ndo niendele Baby ndo niendele Tumejuana tukicheza kalongo Mafisi waka kunyemelea kwa esto Omosh pita wote walikujali Lakini mwishowe nimi ulikubali
Tumejua na tukicheza kalongo
Mafisi waka kunyemelea kwa esto
Omosh pita wote walikumindi
Lakini mwishowe nimi ulikubali Sita kuacha wewe mami Through the ups and downs ume stick by me See your city be a meant to be I don't need no other queen standing